Welcome to the Music Surgery.
Kutia tena machoni na baki jiuliza uliko je pako shwari ama pameja wana tafrani nimekaa nikawa aza nikaona nikutakie baraka usuli lebaya minote ndea usijali nimeachilia
pendo la baba lili nisachi mwana lika nikuta nimeinama Nifanya upya limenibadilisha pesa ulio yatenda ja
ukanielekeza
ili nisamehe inabidi nisamehe na ili nisonge mbele
Fasi ulikunja, pakuni sifu ulibesa Hila moyo umejaa amani, sina tena chuki pakuziweka Kwa moyo mmoja
Uwena amani unoka
Na mwamini Mungu
Usihofu jirani sita kuloka
Nimesha futa jama
Nimesha futa
Chuki nimesha futa
Nimesha futa
Nimesha futa buwana
Nimesha futa
Baya yote nimesha futa
Mimi nimesha futa
Pata mume Tuliondoka tukiwa hatuna kitu Tumerudi kimeja kibu Na yale yote mliotenda kwa kukosa utu Tumesame moyoni hatuna bifu
Pendo la baba lili nisachi mwana lika nikuta imeinama
Limeibadilisha
Limeifanya upya
Limesa ulio yatenda jana
Inabidi nisamehe Na ili nisonge mbele